pullo pullo mi noti hande pullo mi leili
daga salihu gomna mingidi
daga salihu jire gomna zo mingidi garta adamawa
daga salihu gomna mingidi
allah hukuma gomna jo hanko mi noti adamawa
daga salihu jire
gomna jo mingidi garta adamawa
andira abc
yobe e worbe maube bati bilari
daga salihu